gudiga amniga golaha wakiilada koonfur galbeed iyo wasaaradda amniga iyo gudoonka baarlamaanka iyo gudiga oo dhan geekmay waa dhadana kulan oo xagwareysi ee amniga oo doorashooyinkii walwalba ku hadlayaan saas dartie ee wasaaradda amniga madina xagwareysani ku bacd isla goranay inay ammaanka guud ee dalka dhan la ilaaliyo oo koonfur galbeed geebajay ah taas dartie un oo gudoonkii baarlamaankana inay la jar wasaaradda amniga iyo xogeyihii oo amniga baarlamaanka xogeyihii wasaaradda amnigana inay la jar may la raay gudiga amniga iyo xogeyayaashii dhan kulmayin iyo may isla kasnay inay un ammaanka guud ku hadalno haddaas ku baad madin wasaaradda amniga unuu xog wareysanay un xogti ammaanka guud un ogaanay xogtiis un ogaanay iyo may saarnay war saxafadeed oo amniga guud ku hadalo saas dartii ay isugu warsiin akhriye ammaanka guud dalkana shacabka oo koonfur galbeed may faraane inni oo la shaqeeya wasaaradda amniga iyo gudiga amniga baarlamaanka guud ahaanba saas dartii in dalka imaanshay doorashada dartiis waa inay dhina koox kale aan ka gaban
baarlamaanka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed markii geekay is xog wareysadeen hormartiyoodkii la hasaaray may baa ku mid ahaa lambar koow in la taageero dadaalada lagu sugayo amniga ay wadaan wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga lambar labo guddiga wuxuu garowsaday inay jirto sabab macquul ah oo loo xoojinayo ciidamada si tiradooda iyo tayayntooda sare loogu qaado lambar saddex guddiga wuxuu xaqiiqsaday inay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo howlgallada lagu sugayo amniga magaalada baydhabo lambar afar guddigu wuxuu ku ammaanayaa wasiirka amniga taliyaasha ciidamada amniga iyo dhammaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sidii ay har iyo habeen ugu taagan yihiin arrimaha lagu sugayo amniga iyo ka hortagidda dembiyada abaabulan ee lagu waxyeelaynayo shacabka lambar shan guddigu wuxuu ku adkaynayaa wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga in saraakiishoodaba inay sii adkeeyaan fiijignaantooda iyo dadaalada lagu sugayo amniga lagu xoojinayo guddiga wuxuu ka codsanayaa shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee u taagan badbaadinta nafta iyo hantida shacabka lambar todoba guddiga wuxuu u mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed iyo saaxiibada Amazon.